kila siku wanaikimbia dance flow, flow. Labda bafuni ndo wanaimba kwenye kyo, kyo. Leo nataka nicheze mpaka so, so. Nimechoka kuwa mpweke baby njo, njo. Natikisika nimelewa.
Nishakurusha, ni mimi mani, mimi mwenyewe yonfananisha. Wala sivungi sende pengine natosha. Kaku dance, Mickey G, wezungusha. We can get it on, buda za tisha. Dhiki zende za kileo, shazi ya misha. Yes, isha dherani, hizi ni rasha. So kichokonyesha, saa tuondoke, wala stabisha.
I wanna dance with somebody. I wanna dance with somebody. Leo nataka cheza na fulani. I wanna dance with somebody, I wanna dance with somebody.